Hey, y'all, this that mama, I'm talking raw bars strictly. All star sissy, call me lost, bro. I pull up, but you are compass fit. Self-made nigga, bro. I don't trust kicky. Since Johnny Jones stop at you, my porn stars quickie.
Boge attack team, yani ni combat fit. Usual suspect, my kuja ku conquer Gigi. Ni raw bars easy. If you don't trust sissy, tunajua nyini ndo huwa mnabonga shit.
DJ Shitty anafa kuwapea content ideas. Flip na copy paste ni kadoba za conscience na skia. Watani black ball, that is nonsense my dear. This the little combination that is gone end careers.
Tuna work hard manze mandio tuishi fit. Otherwise ototo wetu bravo watadishi shit. Inabidi tuna movie smart than easy street. Sije ukasau eti once mainly ishi di.
Diba doyo lekos on both sides we keep it G. Streets up on your cole so we both die in CBD.
Afadhali uji pesh guli. Tafadhali usinde teki bully. Number one kwenye hii skuli.
Hii skuli mi bully jomini Debo. They feel it in the air kaili angoma ya bini sigo.
Navigate kali grab Mrs. Lake kani pass. Nimekuja tuku lock lock ready kami mrash.
Safi bass F ama ninja cause they been rapping trash. Candy bars malin metoka you fall like party pass. Unapenda stories ajaba lakini wapi guts. Unakubaliaje kwa mwere na uko 30 plus.
Anyway yote ni mzuka brate. Mungu waziti tuku tuku my friend, tukiepuka ma snakes wa malizia matakuta baden. Ishu siku taftana, ishu kutafuta bamze.
Chua mtati tu huko interior si lost. Weno mama zako unangoja musiri ya kupost. Kaka songo vle na pita na izo kura mtrace. Na nkona representative wa manga ndula mse.
Uwezi shukishia kastimu. Watu wale wale watakuzimia tasimu. Wanakusmailia lakini wanakusikilia kawivu. Wakijidai marightmen kukukaribia karibu.
Na wakini karibia kuna case ni case mbaya.
Magwangi nao wameja ina deplace aya.
Ndo tukojua mavitu zile zina to take higher.
Basi pigia kusha kuje atu bless kaya. Yeah yeah Johnny Vigeti Calligraph ndani ya mix once again. Truth label Kunta official ndani ya beast manze. Kama kawa manze. One time for your mind.